Bless the love for the girls and souls in the world, you know. Moji, shut your mouth, looks and Jimmy, I'm going to talk about Mazuri. Yo, Jimmy, I love you, so let's go.
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Na sufuria zangu, lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu, lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu, lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu, lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka, smile ka better one day. Wasasi wa bibi wame panga haende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Najua, najua,
nitaona mazuri. Najua,
najua,
nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri,
nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Maombi yangu wanayasikia, ina imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia, na imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia.
Ona jina, atanibadilisha jina.
Eja
na hekima, anipe bila kupima. Ina walio nisaliti, nikae na ufiti. Hilo ndio ombi langu. Ina umarafiki, anipe wafiti. Hilo ndio ombi langu.
Hey, mazuri, mazuri.